ngokwesilu kuyenzeka bemabili amagama kodwa echazile yodwa angokwesilu kuyenzeka bemabili amagama kodwa echazile yodwa angokwesilu kuyenzeka bemabili amagama kodwa echazile yodwa kuyenzeka kube khona hati kuphinde kube khona difficulty omabili amagama achaza ubunzima kuyenzeka kube khona era kuphinde kube khona mistake omabili amagama achaza iphutha kuphinde kube khona usilethe okanye kube khona choose omabili amagama akazi kukhetha basebekhohlwa ukufaka u-enemy ahambe nofemeli ngoba omabili la magama akazi sitha
ayike neyinkosi njengesithe esisithuse
Oh, my God, I got to get down.